Actu Covid. Keɗe kabaruji do COVID-19 le leydi Mali.
Studio Tamani.
Keɓalla njeyoɓe maskuji e kanye ko wiyete gel hydroalcoolique ɓuytiki sanne ley Mali. Ɗum ko tayka Bamako ɗo. Njeyoɓe ɗeɗo kulle ɗe holti wiide wakkati juun o jamara nde na tanni koyɗe sanne. Ɗum latanke min jaati ronkere e wimaɓe. Bangal muɗum keɗana ko kalfa guyta heɓani dow fositango Alsisi.
Bamako ɗo njeyoɓe maskingaji fayotto gel hydroalcoolique ngayɗi ana yeeɗo ɗati mawɗi. Lumoji ɗi fayotto damal bankingaji ɗi. Le oɗo wattu ko heewi hakkunde maɓɓe ka fu holliti wiide gollal ngal wala ko heɓete e muɗum hono no arande ni. Sabi adadu yimɓe le laɓorteɓe ñaw o wuytike
e fuɗɗode lewru janvier ndu min wawno yewide pakkingaji capanɗe joyyi masque ka wokkat juun o luumo o nattaɗi sanne ko jeeyami ley ñolomma heewi fof yo sappo pakke goto yo temedɗiɗi e debe sappo produit lolluɗo gel hydroalcoolique kay gutti soodede so wona yimɓe le golloɓe projet ngaji ɗi o cooɗan pakkingaji ɗiɗi tati sato fa nayyi jaati keɓal amen ñolomma joni heewi fof temedɗe nayyi sato kay fayi mbuɗumin keɓata tawi wattu waɗi noon min mbawino heɓde fa ñaaji ɗiɗi ma ñaaji tati ley ñalowma ni oɗo jaggo gila rawane masque goto wawno yeyede fa temedere ka joni heewi fof guɗinoga cooɗoɓe ɗum ɓe ɗum heewa
ɗo e tawede muɗum fuu gollirɗi yogaji ka fa le ñalawma hande o a wawa yotade le muɗum so a wala masque noon hollitiri wiide Abdoulaye Diarra tawede o gardien omo yeeya masque ngaji ɗum
ɓuɗinoga e jeeyamo masque goto le ñalawma mi wawi heɓde hakke temedɗe tati sato ɓuran ɗum yimɓe na cooda ɗum saabi ɓe kula ñaw covid o masque ngaji ɗi ne laato sababu hadde waltigol ñawuji kewɗi
ñaw COVID-19 o ka timmay fa han non hollitiri wiide dunke andanɓe cellal eɓe narda jamarde rento
tama oɗo andani ɗum
nawtorade pese ɗiɗi COVID-19 e galda si tama farati way muɗum dunke en kabaru cellal Mali bangal yilaji OMS holliti wiide hana fewi neɗɗo hinno ɗum saabi so ni kuteji yama caggal fesogol ngol andatake vaccin homo laati sababu ɗiɗo kuteji ɗum ɗo timminta acti COVID hande on jarama heɗade yo en ji yontere warore.